Salama, salama. Moyo wangu sipati salama. Nikiwaza sipati salama. Mola niokoe wallahi nazama. Salama, salama. Usiku usilali salama. Furaha wa uzima umenihama. Mola niokoe wallahi nazama. These walls are funny. Cause these walls have writings. And these walls take pride in wasting my time and watching me cry. But freedom is coming. Jah kingdom is coming. Jah people keep strong, keep rising. Even in this storm, his eye is watching. One of the king is an ace. One of the folk is an ace. One of the deep and good for who you should tell me. M is a deep is an ace. One of the sink is an ace. One of the cheese is an ace. Mama's a man, give more than a chicken. It's a protect is an ace. One of the king is an ace. One of the folk is an ace. One of the sink is an ace. One of the cheese is an ace. One of the dirt is an ace. One of the home is an ace. One of the zombie is an ace. One of the zombie is an ace.
Salama, salama. Salama, salama. Salama, salama. He was as a partisan, more than your boy will make it as a salam. Salam, 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 mwenye nyumba na bisha hodi. Stress hadi siogi. Sina fair kwenda kwa mbogi.
Life ni tough huku East Zulu, boys wana gamble, adhiambo analiwa tu. To be honest, watu wanasafa na wajui. Ndiyo chanzo cha hii hate yote na wadui. Wana excuse na suicide heaven siyo better place. Kuzaliwa wanayuta wanaona bora kurest. More na msuta, kuna pain kwa chest. Chain ya fate, your destiny was never regret. Kuna watu hutamani wasingi amka kabisa. Wanandoto walipoamka walisahau watapicha. Hawaoni future, present haina pa kupita. Home una jiko ile unakosa pa kupika. It's so sad. Sad news nafanya tuwe happy. Wengi wana lose focus, lens imekuwa dati. Walojifanya mokoka ni wale walijua kupati. Sitowahi kujaja leo moka kianza likuwa wapi. Vikao vya vikusaidia, sante ni kiti likalia. Haujasaidia mtu kwa kutangaza unamsaidia. Kuna muda natamani kulia, ile nofia wanangu. Wakiniuliza nitawadanganya mwenye naogopa hata ukweli wangu.
Salama, salama. Moyo wangu sipati salama.
Sipati salama.
Nikiwaza sipati salama. Mola niokoe wallahi nazama.
Salama, salama. Salama.
Siku usilali salama. Furaha ya uzima umenihama. Mola niokoe wallahi nazama.